محمد dadka reer Pakistan waxay maanta u dareereen goobaha codbixinta dad gaaraya sida lagu qiyaasay 106 milyan ayaa doorashadan codaynaya waa sida la sheegay meelo kala duwan oo dalka ayaa doorashadan haatan si toos ah uga bilaabatay waxaana la sheegayaa in ciidamada gaaraya 450 kun oo ciidamada booliska ah iyo 307 ciidamada militariga ay amnigooda dadweynaha codaynaya ilaalinayaan marka doorashadaas ayaa si toos ah uga bilaabatay Pakistan waa doorasho taariikhi ah waana doorashadii labaad oo dowlad shacab intay xilka qabato ay dowlad kale si toos ah ugu wareejiso waxaa la soconaa Pakistan oo xurriyadda ka qaadatay gumaysiga Ingiriiska sanadkii 1907 iyo 47 qayb kamid ah intii ay jirtay Pakistan waxa soo hoggaaminayay ciidamada militariga waxana dhici jirtay dowlad walba intay san xilkeeda dhameysan ay ciidamadu xoog ku qabsadaan laakiin dowladan iyo dawladii ka horeysay ayaa taariikhda inta la og yahay si nabadgelyo ah waqtigooda ku dhameysay haatan doorashada sidaas ayay ku socotaa Maxamed
waan gartay marka waa doorasho noocee maxaa la soo dooranayaa xubno noocee la soo dooranayaa
Maxamed doorashadan waa waxaa lagu dooranayaa waxa weeye waa baarlamaanka dalka baarlamaanka guud iyo sidoo kale to goboladii ama sidaan u naqaano maamul goboladiyada oo kale to Pakistan waxa ay ka kooban tahay 4 gobol marka baarlamaanka gobolada iyo sidoo kale to baarlamaanka guud ayaa haatan dadweynuhu ay dooranayaan 207 iyo 7 baarlamaanka guud ah ayaa maanta dadweynuhu ay dooranayaan iyo sidoo kale 507 iyo 7 xildhibaan oo ka kala imaanaya gobolada marka waa laba doorasho isla socoto miduna ay tahay tii guud miduna ay tahay midii gobolada
waan gartay murashaxiinta ama tartamayaasha ugu cadcad ee la filayo inay guulo ka keenaan waayo
Maxamed oo markaan niraahno musharaxiinta waxaa jira musharaxiin kor u dhaafaya 12 kun oo musharax laakiin sida la socotid Pakistan waxa tan iyo intay gumaysatay Ingiriiska xurrimada ka qaadatay soo hoggaaminayay laba xisbi oo inta badan dadku ay u kala codayn jireen oo labada xisbi oo kala ahaa xisbiga la yiraahdo BBB oo ay hoggaamin jirtay Benazir Bhutto ama si kale hadaanu dhahno Reer Bhutto ay hoggaamin jireen iyo sidoo kale xisbiga la yiraahdo Pakistan Muslim League N oo uu hoggaamin jiray Nawaz Sharif ama si kale hadaanu dhahno Reer Sharif ayuu xisbigaasi soo hoggaamin jireen marka markaan ka nimaadno tirada farada badan u tartamaysa kuraastan waxa haatan loolankan uu ka dhexeeya waxay tahay xisbiyada la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaz iyo sidoo kale Imran Khan iyo xisbiga la yiraahdo PPP saddexda xisbi ayaa ugu cadcad musharaxiinta marka la yiraahdo haatan talada u ordaysa laakiin waxa xusid mudan Maxamed oo doorashooyinkii hore labada xisbi ayaa inta badan ku tartami jiray laakiin waxa carcar leh oo haatan aad loo hadalhayaa waxa ay tahay Imran Khan oo 1999 asagoo siyaasadda ku soo biiray awalna ciyaartoy hore u ahaa oo haatan aad loogu dhaweynayaba lagana yaabo sida la leeyahay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha soo socda ee dalka Pakistan inkastoo haatan aanan ka hor dhacayn marka hadalhayn badan oo dhanka Imran ayaa jirta laakiin saddexda xisbi ayaa ugu horeeya labada xisbi ugu soo horeeyana waa xisbigii uu hoggaamin jiray Nawaz Sharif iyo xisbigan uu hoggaaminayo Imran Khan laakiin sidaan la socono Nawaz Sharif iyo gabadhiisa haatan xabsiga ayay ku jiraan halka walaalkii Shaabaz Sharif oo asagu haatan uu xisbigiisa hoggaaminayo
waan gartay waxaan soo hadal qaadnay Imran Khan oo dadka qaar ay leeyihiin saa sheegtay waa kuwa ugu cadcad lagana yaabo in xilka ra'iisul wasaarnimo uu ku guuleysto waxaan ognahay in dalka Mareykanka uu yahay dal dan weyn kale dalka Pakistan oo dabcan dagaalka uu kula jiro Taliban ka Afghanistan ayuu qayb ka yahay hadii Imran Khan uu guuleysto siduu noqon doonaa xiriirka Mareykanka iyo dalka Pakistan
Maxamed oo Imran Khan waxa uu taageero ka helaya inta badan dadka reer Pakistan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah waxa uu horey Pakistan ugu soo hoyay guulo la taaban karo marka la fiiriyo xilliyadii uu ciyaartayga ahaa taageero badan ayuu ku haystaa gudaha dalka Pakistan sidoo kale waxa la sheegay ciidamada militariga dalka Pakistan oo ayagu awood xoogan leh in ay taageeraan ama ay taageersan yihiin Imran Khan waa sida la sheegay inkastoo ciidamada ay dhahayaan doorashadan anagu dhexdhexaad ayaan ka nahay laakiin warar badan ayaa jeeyay laga yaabo in ciidamada ayagu ay la jiraan Imran Khan siyaasadda arrimaha dibadda marka ay timaado Imran Khan waxa uu sheegay in siyaasad wanaagsan uu kula dhaqmi doono wadamada dibadda gaar ahaan Mareykanka waxaan la soconaa Mareykanka iyo Pakistan inuu ka dhaxay iskaashi xagga argagixisa la dirirka. Marka ilaa iyo haatan ma garanayna sida xaaladdu ay noqon doonto, laakiin sida uu sheegay wuxuu sheegay in uu xiriir fiican uu la samayn doono. Waxaana moodaa wadamada reer galbeedku in ay haatan Cimraan Khan ay ku xaglinayaan in doorashadan haatan uu asagu taageero ka helayo ciidamada militariga. Marka waa wax naga qorsoon waxa soo bixi doona, laakiin asagu ilaa iyo haatan wuxuu leeyahay xiriir fiican ayaan u sheegayn doonaa Pakistan.
Waa garti ururka Taliban ee dalka Pakistan, dabcan urur dabyar sidayo ma aha, loolan adag buu dowladda geliyaa. Haddii bay dhacdo sida aynu hadda ka hadlaynay, Cimraan Khan uu guusha uu helo, siduu ekaan doonaa dagaalka u dhexeeya dowladda Pakistan iyo ururkaas Taliban ee dalka Pakistan?
Dagaal dhimasho iyo dhaawacba fara badan sababay ayaa horey uga dhacay Pakistan gudaheeda, kaasoo u dhexeeya dowladda iyo Taliban. Cimraan Khan gobolka haatan uu kasoo jeeday la yiraahdo Khaybar Pakhtunkhwa, oo inta badan xisbigiisu uu ku xoogan yahay, waa xisbiga inta waa meelaha inta badan ay qalalaasa iyo qaraxyadu ay ka dhacaan. Waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda markii uu xilka qabto, hadiiba uu xilka qabto sida uu markaas dabcan ay isu fahmaan ama sidii ay isugu soo dhowaadaan. Laakiin ilaa iyo haatan wax uu ka hadlay oo ku aadan sida uu la tacaamuli doono iyo inuu wada hadal la furi doono Taliban iyo in kale ma ay jirto Maxamed. Marka waxaanu arki doonaa hadduu guuleystay iyo siduu markaasi ula tacaamulo.